Udlala inhliziyo yami da, udlala ngelithando lwami da. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lalela inhliziyo yami da, ithi ikhala nga. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Udlala inhliziyo yami da, udlala ngelithando lwami da. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lalela inhliziyo yami da, ithi ikhala nga. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lo muhlaba unani mangathanda nguwe uthi thandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby. Lo muhlaba unani mangathanda nguwe uthi thandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby. I don't wanna like it when you young head to make fit let's all now kaela peketo got the high car ukwazile seyibobo kweli petrol ngilokulalelana nabo jet true ungamanye udlalile umvakena kwespy 2 ungalange udlala inhliziyo yami da udlala ngelithando lwami da wesithandwa sami kahlela inhliziyo yami. Lalela inhliziyo yami da, ithi ikhala nga. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Udlala inhliziyo yami da, udlala ngelithando lwami da. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lalela inhliziyo yami da, ithi ikhala nga. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lomuhlaba unani mangathanda nguwe uthi ngithandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby. Lomuhlaba unani mangathanda nguwe uthi ngithandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby.
Kumbula se uthi love me, ngithi sweetie. Se uthi love me, ngithi sweetie. Kumbula se uthi love me, ngithi sweetie. Se uthi love me, ngithi sweetie.
Lo muhlaba unani mangathanda nguwe uthi ngithandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby. Lo muhlaba unani mangathanda nguwe uthi ngithandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby.
Sithandwa sami, bambi sandla sami. You're the only one, magwe bantu baba mi. Ngisayo panima, mali yokuthengika. Smile sakho, sinenda ngibe high. When I call, bo bamba same time. I think about you, baby, every time. I dream about you, baby, every night. Nangu kiss, when I uti hi. Nangu hug, when I uti hi. Nangu bamba, when I uti hi. Hi, baby, hi. Hi, baby, yini. Nangu kiss, when I uti hi. Nangu hug, when I uti hi. Nangu bamba, when I uti hi. Hi, baby, hi.
Udlala inhliziyo yami da, udlala ngelithando lwami da. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lalela inhliziyo yami da, ithi ikhala nga. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Udlala inhliziyo yami da, udlala ngelithando lwami da. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lalela inhliziyo yami da, ithi ikhala nga. Wesithandwa sami, kahlela inhliziyo yami. Lo muhlaba unani mangathanda nguwe uthi ngithandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby. Lo muhlaba unani mangathanda nguwe uthi ngithandwe mbani. Uyangishwesa mina, ubhizi uyajola baby.